Isaiah 1 verse 1. Umbono kaIsaya indodana kaAmose awubonayo ngoJuda neJerusalema emhleni kaUziya noJothamu noAhazi noHezekiya amakhosi akwaJuda. Verse 2. Izwani mazulu ubeke indlebe emhlaba ngoba uJehova ukhuluma uthi ngikhulisile ngiphakamisile abantwana kepha bangihlubukile. Verse 3.
Inkabi yamazi umniniyo nembongolo umkhombe womnikaziyo uIsrayeli akazi isizwe sami asiqondi.
Verse 4. Hawu sizwe sonayo bantu abasindwe ngububi nzalo yababi bantwana abonakeleyo bamshiyile uJehova bamdelela ongcwele kaIsrayeli babuyela emuva. Verse 5. Ningabe nisashaywa kuphi nisaqhubeka kwambuka na lonke ikhanda liyagula na yonke inhliziyo ibuthakathaka. Verse 6. Kusukela matheno onyawo ukuze kube sekhanda akukho okuphelele ngamanxeba nje nemivimbo nemidwa emisha akukhanywanga ubomvu akuboshwanga akuthanjiswanga ngamafutha. Verse 7. Izwe lakini lihlane imizi yenu ishisiwe ngomlilo, umhlabathi wenu udliwa ngabafokazi phambi kwenu, kuyihlane njengokuchitha kwabafokazi. Verse 8. Indodakazi sesiyoni isele njengenxiba esivinini, nanjengedladla ensimini yamaselwa, nanjengomuzi ovinjezelweyo. Verse 9. Uma uJehova sebawuti, ebengasishiyelanga insali, besiya kuba njengeSodomo sifane neGomora. Verse 10. Izwani izwi kaJehova ninababusi baseSodomo, nibeke indlebe ekufundiseni kwaNkulunkulu wethu, ninabantu baseGomoro. Verse 11. Iyini kimhlatshelo yenu eminingi na, usho uJehova. Ngisuthile ngemnikelo yokushiswa yezinqaba, nangeyamanoni amathole akhuluphalisiweyo negazi lezinkunzi lamawundi nelezimpongo angithokozi ngalo. Verse 12. Lapho nifika ukubona ubuso bami, ngubani okubize lokho esandleni senu ukuba ninyathele amagceke ami na? Verse 13. Ningabe nisaletha eminikele yize empuphu impepho isinengiso kimi ezokwethasa kwenyanga namasabatha nokubiza imihlangano angivumi ububi kanye nemikhosi. Verse 14. Ezokwethasa zenu kwenyanga nemikhosi yenu emisiweyo kuyazondwa ngumphefumulo wami, kungumthwalo phezu kwami, ngikhathele ngokukuthwala. Verse 15. Lapho nelula izandla zenu ngiyakufihla kini amehlo ami. Yebo, lapho nenza imkhuleko eminingi, angiyukuzwa, izandla zenu zigcwele igazi. Verse 16. Gezani nihlanzeke, nisuse ububi bezenzo zenu phambi kwamehlo ami, niyeke ukwenza okubi. Verse 17. Fundani ukwenza okuhle, nifune ukwahlulela, niqondise abacindezeli, nahlulele izintandane, nimele umfelokazi.
Verse 18. Wozani-ke sithethe indaba, usho uJehova, noma izono zenu zibomvu kakhulu, ziyakuba mhlophe njengeqhwa, noma zibomvu njengobubende, ziyakuba njengoboya bezimvu.
Verse 19. Uma nivuma nilalela niyakudla okuhle kwezwe. Verse 20. Kepha uma nala nihlubuka, niyakudliwa inkemba ngoba umlomo kaJehova ukhulumile. Verse 21. Yeka umuzi othembekileyo waphenduka waba isifebe, wena wawugcwele ukwahlulela ukulunga kwakuhlezi khona, kepha manje ababulali. Verse 22. Isiliva lakho seliphendukile amanyela, iwayini lakho lixubene namanzi. Verse 23. Izikhulu zakho zizihlubuki, nabangane bamasela bonke bathanda izipho balandela imivuzo, abahluleli izintandane, nendaba yomfelokazi ayifinyeleli kubo.
Verse 24. Ngalokho ithi inkosi uJehova Sebawuti, umnini mandla kaIsrayeli, engiyakuzikhulula kwabamelene nami, ngiziphindisele ezitheni zami.
Verse 25, ngibuyisele isandla sami kuwe, ngicwengisise impela amanyela akho, ngisuse lonke ithini lakho. Verse 26, ngibuyisele abahluleli bakho njengakuqala, nabeluleki bakho njengasekuqaleni, andukuba ubizo ukuthi umuzi wokulunga, umuzi othembekileyo. Verse 27, iSiyoni siyakuhlengwa ngokwahlulelwa nabaphendukayo kulo ngokulunga. Verse 28, izihlubuki nezoni ziyakubhujiswa kanye kanye, nabamshiya uJehova bayakuqedwa. Verse 29, yebo, bayakuba namahloni ngama-oki enawancanelekayo, niyangazi ngamasimu enawakhethayo. Verse 30, ngokuba niyakuba njenge-oki elimaqabunga alo abunile, nanjengensimu engenamanzi. Verse 31, abanamandla bayakuba njengefilakisi, nemsebenzi yabo njengehlansi, bayakusha bobabili kanye kanye, akuyukubakho ocimayo.